Exclusive from twinjams.com.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kwena ni mbif Chapana wa kuchalo mwana mati Tetambo ne kembo Mambibaji tako mandela lila chombo Hapa tuwadi samu kusomboka Wala njeme nshita wadi kupa kutendeka
Matute mwange poshiri
ilovezedmusic.com.
Full 08 Empire High Class Music. Exclusive from twinjams.com.